cyo kwitegura kugaruka kumukiza aje kubica niyo mpamvu dukwiriye kurangurura cyane ibyo kuza kwe ari wabapfa bitunguranye natirigira namba rwose abandi bibereye ibikuke bari mu gihome cy'umuri Yesu aracyankiza imbaraga ye iracyahari hari abo yakuyemo dayimoni baruha rwarababatura niyo mpamvu dukwiriye kurangurura cyane ibyo kuza kwe ibibyiringiro by'umugisha tubihererekanye hose Yesu aracyankiza imbaraga ye iracyahari hari abo yakuyemo dayimoni baruha rwarababatura niyo mpamvu dukwiriye kurangurura cyane ibyo kuza kwe ibibyiringiro by'umugisha tubihererekanye hose bimereye nk'imirambo ubwo kutamenya Yesu we gakiza abandi bariho bahorota bitwa ko bari bitorero none si iki gihe kidasanzwe kuri twebwe ukimaze iki Yesu yiteguye kudukiza nyagabo tumugarurira Yesu aracyankiza imbaraga ye iracyahari hari abo yakuyemo dayimoni baruha rwarababatura niyo mpamvu dukwiriye kurangurura cyane ibyo kuza kwe ibibyiringiro by'umugisha tubihererekanye hose Yesu aracyankiza imbaraga ye iracyahari hari abo yakuyemo dayimoni baruha rwarababatura niyo mpamvu dukwiriye kurangurura cyane ibyo kuza kwe ibibyiringiro by'umugisha tubihererekanye hose
Kwiriye kurangurura cyane ibyo kuza kwe ibibyiringiro by'umugisha